enkya terunatuka kwato gamba tulinda olwenkya ebyo nga bikoya leka kuwangu yatumala ebintu ikwe kati kano ketwera byolwalero lwaki tulinda olwenkya kano ketwera byolwalero lwaki tulinda enkya lwaki ondumya omwoyo lwaki tonteeka mu mmeme amazima ontadde kunninga obulungi bwobunkubisa mmeme ogenda kunneekoza ekintu lwaki tonjagala mwana gwe ntebereza okusubwa ntebereza okusubwa
Come out.